Wakati tunafika mwisho na kuchoka kama wanadamu, Baba Mungu ninaomba ukatukumbuke. Oje
Clip Studio.
Baba,
kabla ya kwenda aliniambia, huyu ndiye Mungu utakayetegemea. Kilio changu na machozi yangu, Baba, mimi naomba unikumbuke. Mama kabla hajaenda aliniambia, huyu ndiye Mungu utakayemtegemea. Kilio changu na machozi yangu, Baba, naomba unikumbuke.
Baba yangu,
Baba,
Baba,
Baba we,
Mungu wangu,
Baba,
Yehova,
wewe ni Mungu.
Baba yangu,
kilio changu na machozi yangu,
Baba yangu,
Baba, naomba unikumbuke.
Wakati wa majaribu mimi ninajiuliza, Mungu wangu uko wapi? Maana ulisema hautoniacha kama mtoto yatima. Wakati wa majaribu, Baba, mimi najiuliza maswali mengi. Mungu wangu uko wapi? Na agano lako, Baba, ulisema hautoniacha kama mtoto yatima.
Baba,
Baba, wamechoka sana.
Nilio wategemea mimi wamenisahau.
Machozi yangu na kilio changu, Baba, mimi naomba unikumbuke.
Nilio wategemea wengine wamenikimbia, wamechoka, Bwana, na kunisaidia.
Mimi sina Mungu mwingine, ni wewe ninayetegemea. Mimi na
adui amesimama, Jehova, kuwinda moyo wangu.
Nimefika mwisho, Bwana, mimi siwezi. Ndiyo naomba unikumbuke.
Sina nguvu, Bwana, ya kujitetea.
Bwana nisaidie.
Sina nguvu, Yesu, ya kujiulizia.
Nimefika mwisho, nimeinua mikono, Baba, naomba.